Uche baba onye bụ na anya nke ya nyalụ nke gị gaba na mụ nyakwa nke maga onye n'uche ya onye n'uche ya wee aga iji nke gị aga na mụ jikwa nke maga ọkama n'ụwa ibu chukwu jee n'ụgwa n'ochi m n'efe ụwa n'ozi na chi ọkama n'ụwa ibu chi m jee n'ụgwa n'ochi m n'efe ụwa n'ozi na chi onye nkwutọ ibu chi m jee n'ụgwa n'ochi m n'efe ụwa n'ozi na chi ife n'enuge ịbụ ọma chancha mana ịzụ ọkụkọ bala nyere gị ị na-akpọ m ọṅụ mmanya na nṅụcha ndagharịba ka m jụọ gị ebe o nweghị nke na-aṅụ ị na-alụzi plọtụ one onye nkwutọ ebe o nweghị nke ṅụrụ plọtụ gị ọdụ newa na wada ife niile na-acha ka osizi onye mma nna n'aka sọlụ onye bụ ya ka o je filisi ndụ pụrụ ilulo niile kwelu n'oye maka ọnọdụ ugo onweghị mgbe jidegbe mma ndụ pụrụ ilulo niile kwelu n'oye maka ọnọdụ ugo na onweghị mgbe jidegbe mma ọkama n'ụwa ghalụbanụ ọkama n'ụwa ghalụbanụ onye nkwutọ ghalụ m n'ụwa ọkama n'ụwa ghalụbanụ onye nkọcha ghalụ m n'ụwa ọkama n'ụwa ghalụbanụ Oduchegbu ghalụ m n'ụwa ọkama n'ụwa ghalụbanụ onye ntisa ghalụ m n'ụwa ọkama n'ụwa ghalụbanụ kpaka ya Idu uchu na kpaka yo Wanna di wakolo cha osulike Wanna di agwa chuku Fe chuku kulu geme Fe chuku nyalonye Namada pori nariaya Oke chuku nyalonye Namada pori nariaya Idu chuna bakago Wanna di bakolo cha osulike Ndekuto nande lafu Hane mezi nankete Oduche bu nande tisa Hane mezi nankete Okamano wa galibano
Okamano wa galibano
Onye kuto galomo no wa
Okamano wa galibano
Onye kocha galomo neno wa
Okamano wa galibano
Oduche bu galomo no wa
Okamano wa galibano
Onye tisa galomo no wa
Okamano wa galibano
Do galibano, galibano, galibano Hey galibano, galibano, galibano Yalibano, yalibano, yalibano Yalibano, yalibano, yalibano
Oku oku, aha mucho nyasa Makanono ahe jebono Walakana Omu yasina omu ife ife Otu akode
Akonuche chuku nyerem Mada pogi naranya Akalaka chuku nyerem Mada pogi naranya Onodaho chuku nyerem Mada pogi naranya Idu chuma bakago Wanadi bakolo cha usulike Onye nzuzu Na mama ife Nenuge Ibo machancha Manito akuko bala Nyelego Ina kwa mangu manya Nangu chanda gareba Kanjwa ge Ebo nwe honki na ngo Enaluzi ploto ne Onye mkuto Ebo nwe honki ngolo Ploto gado ne wana wada Okamano wa galibano Okamano wa galibano Onye mkuto galomo no wa
Okamano wa galibano
Onye nkocha galomo neno wa
Okamano wa galibano
Oduchegbu galomo no wa
Okamano wa galibano
Onye ntisa galomo no wa
Okamano wa galibano
Do galibano, galibano, galibano 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 Ah, ah, ah Ah, ah Yalibano,
Okamano wa galibano, Okamano wa galibano.
Onyankuta yalomo no wa,
Okamano wa galibano.
Onyankota yalomo neno wa,
Okamano wa galibano.
Oduchebu yalomo no wa,
Okamano wa galibano.
Onyantisa yalomo no wa,
Okamano wa galibano. Okamano wa galibano.